Black Market Records.
I don't know. I don't know wrong. Where I
Ndakusema kwa mama, ndakusema ndakusema kwa baba, ndakusema ndakusema kwa mama, ndakusema ndakusema kwa baba, ndakusema
Nina nini? Unanunum. Hapa kuna zavu mumu. Nina nini? Unanunum. Kijani tuni malulu.
Leo siku na kuambia tu ni msekete. Leo siku ni pepete, ipepete. Baka manzi leo atue masauti. Magizani, apigwe kuni. Mina taka tu kuwanja kinyambete. Ikiwa tamu sana nitaweka pete. Lakini saina taka kupunguza nye ni okuonko manze ule mgenge.
Tani uwa kazi ya rungu tani dandia. Apa bibi arusi bana ndakumangia. Kaza kunyi nezi njoti ndakuchangia. Ndakuambia kama nitampandia. Shada tire bana ndakuwashia. Hadi mplena bana neza fashia. Weka chingrisu unajua tukigogo. Napenda kubwa na pia napenda watoto. Nadai nyumba so changi ya tukiloto lia ndani ama alie kidogo.
Ndakusema kwa mama, ndakusema ndakusema kwa baba, ndakusema ndakusema kwa mama, ndakusema ndakusema kwa baba, ndakusema
Nina nini? Unanunum. Hapa kuna zavu mumu. Nina nini? Unanunum. Kijani tuni malulu.
I like a bumper soft, I like a golden clean. I like a body so hot like a gasoline. I like a pum pum wet when I slide it in. Cause bad man got a D like a limousine. Me I like it rough like a wrestling. And me I like to go down like a submarine. Give you nuru massage with a Vaseline. Cause me a nasty man when me a come between. Gada
Biwa muranga mina pena manunu. Kwanza nikichimba palazima kanudhu. Ikus iko fiti meri kifu ya nuhu. Mastingo funny funny wana nitaka nugu. Juu mara niko pon, mara niko njong. Ushai watch nginyo konzo kiwa tumandom. Kam na kundule, nita dobodong. Nina gita muri kene nemo dogotong.
Ndakusema kwa mama, ndakusema ndakusema kwa baba, ndakusema ndakusema kwa mama, ndakusema ndakusema kwa baba, ndakusema
Nina nini? Unanunum. Hapa kuna zavu mumu. Nina nini? Unanunum. Kijani tuni malulu.
Patu, jaba shada na rungu juu. Madawa mingi zishiki juu. Njiti njoti ziheshimu. Pura dhuza funga nyumba mwaga unga kuna ni madumba unambao leta nyundo nitaunda ni makapuka